degmada Bardaale ee gobolka Baaya muddooyinkii dambeeyay ku jirtay khilaafaad bulsheed oo siyaasadeed taas oo libay sababtay in hay'adaha gargaarka meelasay isku qotaban isla markaana uu suroog sidii kaalmada iyo hala jirana kumanaan bulsho tabaaleysan ee ku nool Bardaale. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase oo shirjira qowda degmada waliba uu soo kordhiyay xaaladaha ay ku noolina bulshada soona sheegay xaalada adag iyo wajahayna aan si uun baahanti walla qowda si lambad baadiyay nolol dadkan. Gudoomiyaha Arcase waliba uu sidaa samafalkanka baaqintii oo Bardaale riyadanka nagadaan soona sheegay intii xaalada jirtay iyo awoodnanti shaleedii walkun qowdana kamaamul ahaan waliba uu soo xusay intii uu ku shaqeeyayna nabadgelyada magaalada si gargaarka bulshada lan deersiya
wali shirkiga walka saabsan baaq uu diraynaa hay'adaha ee samafalka ku shaqeeyaha ee gobolka iyo degmada degmada Bardaale si ay ogdin dhibaato badan ku jirti dhibaatadaas muddo ku qabadaasi gudidii oo inta isbeddelka urdigi wasiirka amniga hoggaamiya ay dhato isbaariyalka maadaama la qaaday gudaan degmada amniga jeeb qolkii boqolay wali wala ray murud hoobas gal ee sidib kaga ba la sababtay in shacabkii deegaanka degmada Bardaale hoos ka dhibooda ay idhiin wal wadu waayaan wala fadaan ay ku faa'iideysan fursad degmada Bardaale taal shacabkii oo halal daal dhacay abaare dhan ka darami colaad oo meel ay kaga dil gordo way maadaama guud ahaan degmada maamul cusub la dhisi shacab sheena galanta is haysta ciidamada amniga guud ahaan amniga guud ahaan qowda shaqeeyahay wali fadaana in hay'adaha si degdeg ah gurmad ha lahan deer in kasta oo kaamo isku jari hooy iyo meel hooyda iyo bac iyo walaal iyo dhaka dhagada fadhi male hay'adahan wali kuma hanagaana dhibaatada iyo gurmadka degdeg ah iyo kaayan deegaanada koonfur galbeed khaasatan degmada iyo gobolka marka wali fadaana baaqana wali ki wajahayaan hay'adaha in si degdegsiiye ee la wax xil roobada la deerahay dad dhibaateysan oo la joogan abaar dhamaayti iyo colaad in ka daranti iyo degmada iyo deegaanada hoskoosay roog marka baaqana wali ka wajahayaa hay'adaha tagal bulshada reer Bardaale wali waana gogolada wajisiinta oo tala dhakee dhawaanto dareerti ee wajisiin bulsho bulshada degmada Bardaale deegaanada hoskooyahan wala hada dareer sidma kale shacni saab jini boorro in simanka haladaasu dadkii boorro weeyaa hada wuliyo ka jara siyaasad haatay laakiin bulshada degmada Bardaale iyo deegaanada hoskooyahan ba nabadgelyo noolaadaan aga saxuuqdu isku lahayay xasaasiga ah ee degmada dawladdu ku fadaa inay ku helaan dawladdana la garab teegin amniga lagu wada shaqeeyo Bardaale nabad ka fadaan muddo koowaad ima dilmaad ima saddexaadba walaa hadii dhiyaay wal meelki aglayna ka doonaa hoobilaar markoo la fadaana in shacabka oo degmada Bardaale ah ka soo in deegaanada hooskooyaan in iyo nabad roonta Bardaale si shalay haayti walowgi walaa ilaa horumar ku dareere walowgi abaarta dareerayti walaa ku baahi walowgi taas bi ilaahay ku soo kowali dadku bii kore garab lum kale kore ee maamul iyo dawlad marka dawladda tidana madaxweyne Cabdi Axiis weyn uma hanagaan garab istaag ee degmada Bardaale garab istaagtan walaa kuma hanagay marka dhamaan wala fadaana iyo si toos ah lahanka jeesida degmada Bardaale amni jeena boqolkii boqolo shacabkaasna dhibaateysanay si shacabkaas aan ku kabada dhibaatadii colaadoway wala fadaana hay'adaha si toos ah shaqadiyo bilaaban asna digul suubi wali hadda la xil roobaadki xil roobaadkaas Bardaale fatahaad iyo badan ka soo biyay si loo korseeyo wali fadaana iyo in dowlaha ka jeedi hay'adaha samfalka gobolka degan iyo aan degmada buu ankaan sida umatu wadoono fatahaad leh rafaad madoono colaad rafaad leh ku qabado fadi
baaqan ha ku baahi maamulka degmada Bardaale waliba uu soo kooyay xilla kumanaan barakayaal ay ku sugan degmada Bardaale ay wajahayaan xaalad adag isla markaana hadina la gudagalayaa xil roobaadka taasni iyo si aad ka ay korto nolol hadii aan helna wali aan baahanayna.